sijali kwa Mungu na sali. Mama, yawezekana nikauza shamba tukaenda pomjini kujenga kanyumba. Angalo, mama ikulu ilo katalo. Mama, oh, utatamba kwa madawe. Kama ipo mama ipo, shida muda tu. Zile mbivu mafuriko zitakuja. Tutabaki na ushuhuda.
Kusubiriana kwenye ndoa, kuvumiliana, acha kujitesa, kisa una pesa. The world is a dream, your mama, you made me a king. For better, for worse, beyond death, you are support. God gave me a queen, Persian princess, everything not as it seems. This work is a planet of seeds, all that bleed that can't be gold. Oh, into your heart of gold, heart of gold, can't be sold. Cheza, wara wara, kino temeke ilala. Mwanangu watu misala, subira, subira.
Subiri mama, haba na haba ujaza.
Sababu ya